shining above wewe.
Hype boy.
Are you ready?
I got your
tumble
in time.
Oh yeah. Hey, social media not to test when the ball on the blow me my confess.
DJ Star.
DJ
Chef.
Okay.
At his akon in my five star, I'm job at the wall and leave your double deck.
Chef. Sarge.
DJ
Star. DJ Sarge, DJ Seth. Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Fulani atangishe alisho atoto ajirani. Oh, buda fulani yeah. Ametoka bis fulani. Na wori yake ni asibambwe na maaskari. Kuna ras fulani amekamatwa na mume wa fulani. Excuse ya bibi ni mavijana hawalalangi.
Oranda inapigwa safi bro.
So what is love? Question mark when it's right there on your face.
DJ Seth.
So what is love? Question mark when it's right there on your face.
DJ Sarge. Sarge.
On your face.
Sarge.
Oh, what you like it?
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Oh, mga fulani amevuka na kashamba ya fulani. Nana kana mbele ya inchi hadharani. Yeah, manzi fulani amekula fea fulani. Na vile boy Jelda mejipanga hapa nyumbani. Najua kura fulani zitapigwa na watu fulani. O matokeo itaonyesha mtu fulani. Nika hatuna say no more. So what is love? Question mark when it's right there on your face.
That I will never forget. Drop me your pen in our location. Stack your stories and see me. Stack in my conversations. What can you put on your gate? Come on, your appointment. You know that I won't be late. No, this story not you are well, not relate. So, got time to really sort it to participate.
Looking for
how come
I
look
close because I'm more and more. Yeah, I know that. Cause it my feelings like it's an easy panda panda. To cool selfie to test it sasa. And I boy on your case like it undercover. Ni no man up.
Avela umeke sa move your bamba to me. Let any city get to quali boss to
call me. Kinda to you, chini chini when
I make decision, change position.
Malaku bring a selfie. Give me no my lover.
ndani ya watu wanakuaga na roho chafu wanajifanya mbele ya watu eti marafiki kumbe ndani ni machatu abasi punguza afili vitu zingine hazina gamini ya mvua unajua dalili anishaona mbele niko gangari gangari bastaba dema bastaba.
The Dope Boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tuko tupa chokoni pa.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Nine nine.
Are you ready?
Nine nine.
Nikuje. Nikuje. Tunasondeka teja kuna soke. Si tu charge kwanza nishalipa token. Chaja smartphone sina pindogo. Kuna manga kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange uso wako ni mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindio tako hizi factory zenyu. Na waka casta so mashori zwenyu. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapatikali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kavu, siezi chomeka. Barbado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Back up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ikona mkono mjizis. Nice pretty face with a family of figure. Leon kuisondeka kama.
Kwa social media unatutese. Weni bola unatutago vlome makupese.
Tunasondeka.
Kwa social media unatutese. Kwa social media unatutesa. Weni bola unatutago vlome makupesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma 5 star na mtaa. Bado wola liya double deck.
Tunasondeka.
Ati wezi kula skuma. Umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni client ile beze nyaga. Chapodondo pio kula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai. Sherena nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena ulionekana nyama kima. Ndani ya basi za kwenda Kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbichi kazi lisi. Ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi. Tunajua uko nduthiga.
Tunasondeka.
Atriwe na uhuru mkori late. So nataka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
That's a lie you love them say. Na kujua ni yomuami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
MCSK, Jizi wa mentumia taumbili so tano.
Tunasondeka.
Sona panga kwa vuruga, izo peanuts atutaki joero kamano.
Tunasondeka.
Nai boy to the world, no mpasho, middle finger to the paparazzi.
Tunasondeka.
Ikifanya hakujuisi mifala, vijanamu wache miadarati.
Tunasondeka, tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka.
Hyper boy.
Shanta nani moja. Shamo nanga moja. Shanta kanga moja. Now easy juku. Shanta mani moja. Shamo nanga moja. Shanta kanga moja. Now easy juku. Mumbo nzuri na tabia. Na sura unavutia. Misho mizo maramia. Na what to do. Kama salu na garamia. Kani ndai na nunua. Mishe mishe na changia. Na what to do. Abazu kule kule tuende mami. Nikujue ndani ndani. Mahaba take over me. Tuatoke kina nani. Abazu kule kule tuende mami. Nikujue ndani ndani. Mahaba take over me. Tuatoke kina. Shanta mani moja. Shamo nanga moja. Shanta kanga moja. Now is it you? Shanta mani moja. Shamo nanga moja. Shanta kanga moja. mtakanga mbona na is it you shakorobo 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 shakorobo
DJ says
what's up people you eating with DJ Sound
Dada, siri zetu zibaki ndani dada Just for me and you Na kukatoka kukupa utakacho Wewe na mie pamoja mpaka kifo Na usichoke kunipa moyo wako Wewe pamoja mpaka kifo ya mwisho
Kanda ni kupini
Tonight
like beer, oh. Feel on any like, I go like. Feel on any like, I go like beer, oh. Come go, ma. You give me that feeling all over, yo. Feel on any like, I go like. Feel on any like, I go like beer, oh.
Feel on any like, I go like. Got me singing about you on the mic, no rehearsal. Putting my neck on the line. Pale kwa DM, Nicky slide, kick commando. Say you're bad girl, let me see more. Yeah. To my place, my grip, we can do more. Yeah. Shani kwa chumami, no with this show. Iko, lafu na ku release, kama single. Now they wondering how I like you and you like me. Yeah. With some merciless, now jealousy will murder them.
Boom! Feel on any like, Nako like. Feel on any like, Nako like, beer. Oh. Feel on any like, Nako like. Feel on any like, Nako like, beer.
DJ Saw, DJ Saw, DJ Saw.
When they first see you, Night Boy, Night Robin, Dar es Salaam. It's a combination.
Asante ni kokuya, thanks for coming, 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 coming. Asante ni kokuya, thanks for coming, 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 coming.
The kick, snare now tani hami be on the beat. Me no wanna wanna e-boy. Asante kwa kukuja dada. Nenda kama ombe mwenza kwa kuja labda. Wana chapter wengine fresh as a miss. Mina rap ni damu moja kama brother na sis. Seti sina misemi, sisemi, misemi, misemi, mishe, mishe. Lazima zilete mi edition. Jua my brother wanna talk a lot. I'd rather spend some time on my sister rangi ya chocolate. Tayari mida zimegonga zitufike club too. Only for a minute kusikiza kelele ya watu.
Asante ni kukuya, thanks for coming, 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 coming. Asante ni kukuya, thanks for coming, 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 coming.
I'm gonna fix everything, I'll fix anything, cause I wanna be with you. Oh yeah, fix everything, fix anything, I wanna be with you. Girl, I'm gonna fix everything and fix anything, cause I wanna be with you. Oh yeah, fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Nitafanya unachotaka, nitakufuata. Niwe nawe. Unachotaka, nitakufuata. Ili niwe nawe.
Oh baby, I love you.
Aboy chali na kula noma. Baby nisipo kuwai pita nitachoma. Ni wiki mbili misita kuona. Pumbu za sinaputa tutengeneze boma. Oh baby I'm addicted to you. Need you more than the air that I breathe. Nata nikiri mamari gato. Oh baby I love you.
A ringtone. Now busy talking to Georgie. Before you talk, yeah, just give me a reason. Yeah. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh, baby. Tell me what a man got to do to hold on to you. Oh. Yeah. Stuck you in me. Watch how I send me. Nakufana wewe. Oh. And the way that you fly, I cannot deny. Nitalipa ndege. Stuck you in me. Watch how I send me. Nakufana wewe. Oh. Where are you? Where are you? Where are you? She had my last song, that was a ringtone. Now me see Jackie need to touch it. Before he talk it, just give me a reason. Yeah. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Yeah. Stacky Wendy, watch our sendi, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, nitali pandeke. Stacky Wendy, waseme, nakufana wewe. And I cannot deny, where that you fly, nitali pandeke.
Man, I got your tongue right now. I got to tongue like that.
Ooh, yeah.
Amen. I got to tongue like that.
Time like a mananas, making night boy want to bad bananas. Was I so nanan girl?
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah.
Oh, tell me what a man got to do to hold on to you.
Yeah.
Stacky Wendy, watch our semi, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, nitali pandeke. Stacky Wendy, waseme, nakufana wewe. Na kile mi ufanye kome kukuwasha.
Sini wale wabaya. Wale wabaya. Sini wale wabaya.
Wale wasi
hatunaka ubaya. Sini wale wabaya. Wale wabaya. Sini wale wabaya.
Wale wasi
hatunaka ubaya.
Bado niko kwa payroll ya kina Movinho. Bado niko kwa payroll. Bado niko kwa payroll ya kina Movinho. Ka life can change ni kwa tili ya mojito. Naifanya for the money, naifanya for the people. Hakuna player hapa ata bolku niliko. Na tukifika tume swaganga.
Thank you.
Kambouch, nika mambanga vile nime wa samba. Nime wa kumba, nime wa weka bamba. Ni blanda, kumalizia madawa kwenye kanda. Kama ni baya, ni baya, basi ni blanda. Kuitu piti so kutoku, 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 kutoku. Nasi kelele basi, nasi kujigamba. Sante wane wanavunjika kwenye kanda. Hakina Rosina na Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele muka chene na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nzuru mependeza weni walejo wa janda. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingika mudogo. Mudogo, mudogo.
My boy.
Mudogo dogo tingika mudogo.
Ni night boy si mutu mudogo. Ni night boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wezi nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. Teki down duo ushaji. Teki down duo wa wili. Teki down duo ushaji wa wadili. Usijali mami wende no mili. Nimekafunga nimekapiga loko. Tumitume tenika kiss mutoko.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kaka kila mtu kotengeka. Tenge kaka 50 sana kotengeka. Take it down low, take it down low. Dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mutoko. Mutoko. Dogo tingi kama mutoko.
Feel by you. On this one,
a night
boy. Make it a you come a pilot. A chini, si shugi tena.
DJ Sarge.
Aki pika mbea come a pilot. Wambi hekwa kome mwe mama. Nanganye tena. Waki chocha bibi nishikilie bema. Waki pika jungu nanganye tena. Waki chocha bibi nishikilie bema.
A night boy got the game lock. Bakalini tawambia maisha London. Dealing with a boss, said you know that. A
two body link
a channel on the program. Saga, a girlfriend, I'm loving your vibe. Apaka me waka motokolo nana. Basi njo close kidogo, kidogo. Itupe lugo nito inzeve kidogo. Nipe joto tota baby nakutaka we sitaki nobody yes. Uyo fala jo mulize we nani. Nakupa tam tumalize na makani yeah. Sisari yeah. A night boy.
Nikirege you come a pilot. Chini si shugi tena. Wakipiga mbea kama pilot. Wambie kwa kome mwe mama. Nyanganie tena. Wakichocha bibi nishikilie bema. Wakipiga jungu ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie bema.
Say mabu, strike around you. Kwako miki rege kwa pitch in talent too. Say you, the thing me I go do. Bust up me brain, go rogue and go effort. Dan a bad man wanna live with you. Them say you bad girl, but me satisfy you. Look so fine, mama tempted to touch. I love your boogie dance, baby, wine to the top.
DJ Sarge.
Miki rege, you come a pilot. A chini,
DJ Sarge.
Waki big and big, come a pilot. One big ego, go me way, mama. Nyanganye.
She said she want that. Told her give me love. She said baby stop that. She said she gotta go. Told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night. You're my African girl. I wanna beat all the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces of spy on you. You're my African girl. Let me beat on these African drums on you. I'm your African guy. Need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula. A formula. Basile on the formula. Formula. Baby girl, you're my formula. A formula. Basile on the formula. A formula. Baby, me new answer. Ooh, yeah. Baby, I'm the answer. Hey. Oh, baby, me new answer.
no waste. Baby, turn around, let me see your face.
No, 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 when you say my name.
And I, boy, make me lose my brain. You know you take me higher, higher. We only patch out of fire, fire. I'ma sing for you, choir, choir. You're my one and desire. You're my African girl. I wanna beat up the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces to spy on you. You're my African girl. Let me beat up these African drums on you. I'm your African guy. Need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula. A formula. Girl, Basilia, make a formula. 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 Baby girl, you're my formula. Mani mute after gamani na kama ni easy money mute after kimani na kama ni chemsha bongo mute after majani mimi ule kwenye bankwa na ni miss maskani na pesa siyo shida ila shida bado pesa na tema na tesa kili biashara kama stella mi ndio boss na si floss na si show zile na gross ushajua mimi nani zako mini mine mo niko all over the media nikisell mziki ya ni account ikipiganga mamillion unaringa sana na bado we civilian pata kitu weka kitu call me tuponge vitu nika zamani si zamani game my point right na nikema kupeleka speedy kaza mshipi cause I flow tight. I'm that nice. I just might drop that banger X Night Boy and Cali Grand.
Munde. Yes. Even though you bonga to UK.
1960.
Wani bossy konini.
Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani tunajua mimi ni nani. Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani tunajua
mimi ni nani. Me nigga grind hard, him say na cash, I'm money minded. So she wizzy playing na best somebody
DJ minded. Sarge.
So she wizzy playing na best somebody. Nikuza moti izo pande za kangundo. Otherwise boss last my nigga dishin dan ya tumbo. So basi sama honey, me you puff mama jani. Na manzi hadarani, me you crash ama honey. Na kama tu za money, me you tough tanga money. Wani mjizo gani, me ni hustler jamani. Yeah, I'm all about my bread, Jonas, and it's a bakery. Cautious with the rules, man, I'm something like a referee. They tryna analyze my life. But see issue guy story, me go udi neza chikata na kiss. My friend, this is vako na boy, tuko pacho iko nini, apo apo kama imani wapi zako, huh? Wapi zako Papa Jones, niko macho, kasi jasa tunabonga, then onge kini wacho.
Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Kama tu zamani mi utafuta gamani dau. Tunajua mi nani. Tuzumani mi utafuta
gamani. Tuzumani mi utafuta gamani. Tuzumani mi utafuta gamani. A wise man once told me, you are who you are. So baby please usibadilike, nakupenda how you are. Na kweli Mungu aliumba msupa, jube ndio masta. Wasikutishe na maselfi kwenye social media, baby tunenda far. Right there next to you girl. Closer to you. Mbali bila siku na deliver
mami shakama statue, mami. Come closer, let me tell you, can we? Chomoka twende kwangu. How you wild west can be feeling emotional. How you run this place, we're ready soldier, me general. Oh baby, can I touch you, shani? See mami shakama statue, mami. Come closer, let me tell you, can we? Chomoka twende kwangu. In this side, in this side. We are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu tu. To pick it. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. We are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, I want the every day, baby, what I'm just so ever come my way. You make a grown man sad for sure. How to do a mommy now, you know. Okay, on me when she come up. Danny, Danny, pack up, what oh, baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Miss Nakamu through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah,
DJ Sarge, DJ Seth.
Kilo nusu vile unatupa sign kama tuko gembu. Si first of all umeni mara na kilamie. What is mina kuvibe na kijade. Yani jabe, biwa mie. Mfukoni nina uhuru na madanie. Lakini si unajua mimi mtu fulani. Biskuti ni kule nikiwa ndani. Tusonge na gedha, nikague mabidhaa. Kwa gari mpaka mitaa, tumalize agenda fulani.
Hey, while the sun shines.
Do yako baby.
Don't stop till I make you mine.
Itabidi unidunge antidote 2. unajua we ni doctor. Umenimaliza, siyo dodo. Nitakupa attention, good loving every day. Usiwe na tension, cuddling and cuddling takupe. Do you deserve the bestest? Baby girl, you need to put me to the test. I guarantee you I'm the best.
I'll make you forget
I'll make the way while the sun shines.
Diaco, baby.
Won't stop till I make you mine.
Oh, you best stop, baby.
Diaco, fumata, fumata.
My boy, baby.
Fumata,
fumata. Hey. Fumata.
DJ Sarge. Sarge.
I want to navigate to find you. Need to update ya. Find girl, una figure it. If I catch you, uta cooperate ya. I baby, you see, waste no time. Nah. I'm on the fast lane. Nah. And if you wanna have me now, now I'll make you jail and ding ding dong. Yeah, say back up your waistline, baby.
DJ said,
Tome, there's no debate. And just cause you know me to celebrate. Whoa, yeah, yeah. You're so lovely when you love me. Whoa, yeah, yeah. You're so lovely when you love me. Whoa, yeah, yeah. You're so lovely when you love me. Fire for you, follow cool and go me for you. What you say, God, I'll do. Call you my boo. I'll walk through the fire for you, follow cool and go me for you. What you say, God, I'll do. Call you my boo. The way that you carry yourself, I'm not Jiweza. You got me here feeling myself. Pillow now, Atessa. The way that you carry yourself. Manuna Jiweza. You got me here feeling myself. Pillow now, Atessa. I'm a follower, I'm bow for you. Many kunda my thou for you. Cause nobody needs you like me, yeah. Hit by, mommy, you've been hit by.
Smooth.
Hit by.
DJ Sarge.
She don't want my love. She just wants my money, yeah.
I call her baby love. She calls me hard. She's the type of chick I cannot take nyumbani. Girl of my dreams, my fantasy. Na mama kwenye mini na ndani nati. Akika vibayo na digi samti. Yeah, yeah. Every day she look incredible. Mama looking fine and edible. Nai boy killer time na ni umaro. Cause she gon' leave and I know so. She looking fine and edible. Na misi mutu mudogo. Si pesa DJ come Sarge. And pesa go. Like any mommy mini CEO.
No one to love. She wants cash money. She need that. I can't get enough.
DJ Seth.
Mama, yeah, most,
Nishika kanani nyonga.
Easy. The
pressure, Johnny Mobs, you better hold on. Say don't be sure, rap, be strong. Keep your eyes on the money, usi lose, oh. Say don't go to ya kitu be strong. Katoto kame iba na nachali yake. Kile mina deme vita nyuma yake. Tena nani cheki cheki chini ya maje. Ninge kuwa juya chai leo ni mkate. Kwa game ndio utosh. Ni vile ni on top of things. Inabidi do producer cheze violins. Hey, naleta violence. Kangoma kaki drop ni masirens. Napiga dam paka mauro. Tu mauro niko lap na mtouro. Hakuna mtouro. Unabonga jia doma utouro. Yeah, unabonga jia do. Unabonga jia do. Money talks buda. Unabonga jia do. It's all about the paper of course. Unabonga jia do. Unabonga jia do. Money talks buda. Unabonga jia do. It's all about the paper of course.
Boss, mina bonga mkwanja mafuta mamulo kipena itado. Siwe high kama ganja tembeza kiatu in case ziko low. Buda, mina bonga juya ganji. Chief, songa mali kasi ganji. Duanzi, hapa tuko on court. Mamula mezani, ndio bonge na maboss. Kadem, kako fine, kako piti kako wile. I say, kadem, na kacheza kapele. Deja vumbu li nicheki kwa tile. Na bado round 2, ja nicheki ni kisele.
Una bonga chie do. Una bonga chie do. Money talks, buda. Una bonga chie do. Money talks, buda.
Kadogo uletanga ka problem. Oh, sasa ni problem. Oh, a big problem. Ay, hapa ni problem. Oh, a big problem. Ni sasa kuna problem. Hey, a big problem. Hapa ni problem. Oh, a big problem. Check. See, I'm a boss, I can do what they want to. Yeah. Na mafala wanabonga watalantu. Shaka like a bad man when I come through. Sada, take it easy, girl. Problems gonna hunt you.
Ring the alarm, I see blood on the dance floor. Oh, when I shine, I shine, shine down, mommy.
Saga,
when I step on the scene, hey, you know what my problem. Na filo mebebe madamu utanilete ya problem. Naona tu watu inhiye na sitaki no problem. Ka pesa kadogo uletanga ka problem. Oh, sasa ni problem. Oh, a big problem. Ay, hapa ni problem. Oh, a big problem. Sasa kuna problem. Ay, a big problem. Hapa ni problem.
Na chupa chupa ni boss.
Remix, I just spit bars. Cause everybody's talking about these bars. Which bars mean kubaricho or work or which bar? Na matini on the table. Zimeshika na tigisha kwa table. Let the baby liko Ava. Nanko front page kwa bars, naito pro what it does. Nanko thika dobla kuna bars pia uku. Na kameshika jo nanko na last pia uku. Nko mangwelo bro, shh, dogo. Kameshika na misiki dogo. Naito pro.
Can I touch when I walk in?
And I boys, you know that I'm popping.
Before the freaky dicky, lazima zigo ni digi. Small tin, biggie, biggie, let's take it to church. Like, oh mama, wewe ni blessing, toka ho sana. Jo tutese kuna do sana. Kame shika, kame touch, baby, I'm like boy, baby, hey.
Kame shika,
oh lord.
Kame shika,
this is the remix.
Kame shika, yeah.
Hidi misioni deep with gas spray. Wali nitisha vast na nikaisav kata kula kwenye tray bro. New speed na si play. Naongeza pia desserts juu ina deserve kupigwa replay.
Hele mama, iku sawa iku viri. Inafanya watu wakatike kwenye flow. Tusipende sana, jipa meshuka kame mama. Usunitoke, uniwache mimi solo.
Hey yo,
ABC, some of them want a kadi. EF, Chris, one G. HIJ, you know I got the key. LMN, soon as one gonna come and touch. Kabeni hin kwa church, come and shika. Hadi shipa got in a back. Ayo, PRO, you know I got your back. Ketipa kamaka wana kaboti ya jack. Imeni kamata, kaklane bili kwa bash. Ime kick, kasimi ya jacki cha. Niko majini kiwika promoter kwa sunset. What next, Buddha tour plan? Nilikuwa na pro, tunakata maji. Kucheki dance for manza meti deba. Lakini sura iko chini. Nikakumbuka utamuamiwa. Utamuamiwa uanzia chini. Nikambia ten, kangoma kameshika. Akadai, okon komedi shika. Mende ketani uwanze kushika shika.
Chana wasewa na daisy na bambanga.
Too much.
Biashara msera. Weka pesa joni kowera. Niko deiri kwa banga ni tela na dai. Oh yeah.
This is it too much.
Wanadunda DJ ya nadaye hingoma tacheza nga.
Too much.
Demo miiva Papana uliza. Nasikia nga mamanzi wa Nairobi lakini way.
This is it too much.
Way.
This is it too much.
Mirina mirina mirina. Mirina mirina mirina.
Too much, God bless me too much. Need to set it too much.
too much. God bless me too much. Nico said
too much.
Kenya, DJ Sarge.
But I'm sorry.
Makadiema zangu napita, yeah.
DJ Seth.
Oh, when you on your phone, I lose my composure. Kajelasi kanaanza kunichocha. I lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Oh, when I'm with you now you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikituma kadiema zangu napita. Asema zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikisukuma kadiema zangu napita.
I'm always there for you. So put your phone down, cause baby I'm vibing with you.
You can have my passi coda. Oh baby give me yours. Una chati noma. Kwa letters akunitoka wewe.
Passi pepa musigo. Jemi kani ni malipo. Passi twende kwa disco. Kwa chese calypso. Come slowly, wine for me. Usi lete noma usi jangori. Come slowly, wine for me. Usi lete noma usi jangori.
Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikituma kadiema, zangu napita. Asema zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikisukuma kadiema, zangu napita.
Wewe bana, wewe na wewe shaku soma.
The dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.